Bagala me miss miliole wa me miss kucheza.
Wefanya kama unashegua, shegu, 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 shegu. Unashegua, shegu, shegu. Kama unainama unashegua, shegu, 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 shegu. Unashegua, shegu, shegu, shegu.
Hebu kwanza stop.
We dada usicheze chula, unajifanya unaibu, unacheza umeficha sura nyo. Una hila wewe, hauchezi bila kijola. Kumbe tumegundua we dada una chula. Jamani kama snola, udada nacheza chula. Twende kama snola, wanangu anacheza chula. Kama snola, udada nacheza chula. Twende kama snola, wanangu anacheza chula.
Wanangu wamemiss miliole, wamemiss kucheza. Bagala me miss miliole, wame miss kucheza.
Wefanya kama unashegua, shegu, 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 shegu. Unashegua, shegu, shegu. Kama unainama unashegua, shegu, 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 shegu. Unashegua, shegu, shegu, shegu.
Sawa misi jui wona jua donkea. Ila ukinifatiria bala utaumia angaya. Muni spendi kupimo tapotea. Kukuza koza soda unafosi kunyuambia. Wewe gesi una unafosi kujamba. Nguruka umechina sishindani na washamba buwana. Wanangu wame miss miliole, wame miss kucheza. Bagala me miss miliole, wame miss kucheza.
Wefanya kama unashegua, shegu, 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 shegu. Unashegua, shegu, shegu. Kama unainama unashegua, shegu, 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 shegu. Unashegua, shegu, shegu, shegu.
Acha baria omasela jamani chula, chula mtunduyo. Amona na katika kabinua.
Jamani chula,
achula mtunduyo. Amona na katika kabinua.
Matusi ayo kakufundisha nani? Sikwezi umekuwa unacheza chula zalani. Bidada matusi ayo kakufundisha nani? Sikwezi umekuwa unacheza chula zalani.
Oho, Abara MC shina sita kipaji. Nikiwa vinanda classic ya yeah. Nikiwa na producer Fasiri chung 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 chang. Nakubali sana wazee wa vinanda classic. Timu ile ile shina sita kipaji eh. Nakubali sana manager Smolder. Boss Kapaka. Nakubali kuko magari. Wala mifakiria bala. Nakubali sana watoto wa Mbagala. Teneke Kinondoni mpaka Ilala. Wanangu wa boda boda.
Unaposi kujamba. Nguruka umetina sindani na washamba bwana.
Kambix chunchu.